Switch. I said I'm on fire.
It's the keys, baby.
It's the keys, baby. Baby, I want you to know. Tell me I'm running the show. Tena mizungu la ro. Swaze kuhusu dodo. I want ya. Nikufanye pacha. Nishadata. Vile anavyo kikata. Namba na mini mami love. Sugar, I need you, baby girl. And I never let you go. Nikweli mizungu la ro. Wazushi wambea wape kisogo. Usidili nao wata kidogo. Wabwaje wabwaje nyingi porojo. Touching, touching, touching usinibanie. Mapenzi matamu ya uniza moyo. Snipe mifupa mikibogoyo. Wabwaje wabwaje nyingi porojo. Touching and touching and touching usinibanie.